DJ Angelo, baby. Angelo, baby. Angelo, baby.
Angelo, baby. Way! Okay, okay, okay. Mama, watoto wa the empire hapa tunaongea. MC Bala hapa naongea. Nikiwa sambamba na Mary mtoto wa Mashada.
Tario!
Way, engineer Gasi. Salimie huyo wa kuitwa Galairo wa Kukaya. Way, Ngeru. Wachape.
Kukaya.
Way!
Nimeacha kukaba. Nimeacha kupiga ngeta.
Changa mimi na uza jegere. Maisha magumu baga na uza jegere. Na chomwa na juwa mimi na pigia misere. Na iacha nyumba hii, na ifata nyumba hile. Kwa nyumba ni nimeacha era tembele. Nikipata nikikosa na mshukuru Muumba. Nikikosa mina mshukuru Muumba. Kwenye kazi mambo mengi ya na nikumba. Mwana juzi juzi nilikutana na manunda. Wame ninunda na pesa yote wamekomba.
Isha kumbe, ila cheta kuisha wala.